si mi daddy. Auto si mi bado taki. Au mi kunyo mkongote. Mana zipombe zinaenda chi. Oh baby chi. Oh what I see. Nani peleka nari munti. Niko mabenzini. Na sasa niwe na miho. Oh baby umela. Baka umesha doe ode paradiso. Na upole wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you baby.
Watch you rock it, reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and newsy. Today's our day, speak a bruisey. It's your party time, niko na mama. Tuko happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Oki choka, 20 setu in my bed. Oh, you are ugly, I don't care. Because today's party time. Oh baby, you're my love. Paka mwisho tuwe ote paradiso. Na uzuri wako ulivyo. Penzi lako kukwa zito sio kitoto. I love you babe.